pretend. Jema. We took on a mamma, took on a mamma, Sammy, and you took on a mamma, took on a mamma, took on a mamma, took on a mamma, took on a Wabizani simu naona kazi kwa ninyi ya muogopi. Tuwa mshukuru mama, mama Samia. Miundo minu bora metuletea. Fursa kwa vijana wenyewe najionea. Elimu bure watu anajisomea. Wajamani kile mama he. Oya super humani. Tupo bega kwa bega mitano tena kwa pani. Wajamani kile mama he. Oya gentleman. Tupo bega kwa bega sina nyia tuachan. Oh mama, oh mama Samia, what wanna